How many stars?
Nisifedheke kwa ajili yako baba.